Parliament yaisisa embalirira ennyongereza ya bumbi 10 mu 10 obwa siringi ng'ebula nnaku mbale bubaza omwaka gw'ebyensimbi guno guggweko n'ekisanja ky'abakulembeze abalonde kiggweko. Minisita omubeezi w'ebyensimbi owa kuno naguli Henry Musasiza agambye nti ensimbi zino zeetagisobola okuvujjirira enteekeka ezitali zimu okuli emikolo egy'okulayiza omukulembeze w'eggwanga ssabbiiti ejja, okulonda kwa bassentebe b'ebyalo, enteekeka z'ekikopo kya Africa Cup of Nations, okusasula emisaala gy'abakozi n'okuvujjirira ekkolero lya sukaali erya Atiak Sugar Factory n'ebirala. Minisita Musasiza ategeeza nti ensimbi zino zeetaagibwa mu bwangu ddala okukola ku nsonga zino, wabula abamu ku babaka basimbidde embalirira ennyongereza eno ekkuuli nga bagamba nti ensimbi eziyisibwa mu mbeera eno tezitera kukozesebwa bulungi. Baka munisipaali ya Kira Ibrahim Ssemujunganda, Jonathan Odulo wa Erute South n'akulira oludda oluwabuzi mu Paalamenti Joel Ssenyonyi bategeeza nti embalirira eno egwana kugobwa kubanga ensimbi zizo ziteekebwa mu bintu eby'enjawulo mulina ekkolero lya sukaali lino erya Atiak, wabula mpaawo bibala birabika. Bannamateeka Kiryo wa Kiwanuka ajjukiza ababaka bano nti gavumenti eyise mu mitendera okugereka ensimbi zino era bwe kityo ababaka ne bayisa embalirira eno ey'ennyongereza.